Ngakubuswa kwashisakela ukuba into ethile ibe iqiniso ngalendlela elangazelelayo ngangokuthi ungenza noma yini ukuze kwenzeke lokho. Kuyenzeka ikhathi zonke futhi sigcina singenile kuleyo ndlela ngokwenani elibiza thina ekugcineni. Angikubengelele ngemfudumalo ngiphinde ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Dimet weChristian Networks. Dr. William McBride, owabe ngudokotela ovele Australia kwezobudokotelwa kwabesifazane abakhulelwe nokubelethiseka kwabo. Mumva le eminyakeni yo-1961, wabe nechaza eliqavile ekutholeni ikhambi elibizwa nge-thalidomide elalinikwa abesifazane abayithwele, elalenza kube neyingcaphephe ezimbi ekubeletheni kwabo, wabe iqhawe. Kodwa ngo-1989, watholakala enecala lokuqamba amanga ngezifundo zakhe ze-science ngokukhohlisa ngemiphumela yocwaningo lwakhe yezobudokotela. Isigungu sezobudokotela sathola ukuthi ake sicaphune ngokusho kwaso. U-Dr. McBride uzama ukufihla inkohliso yakhe kuyisimo esibi nesihlaze sawo leso, sasho njalo lesigungu. Lokho kwabe kuqatha kokukhulu kuye. Into enjalo iyenzeka. Yenzeka kanjani? Kuyenzeka. Ngoba sishisekela kakhulu ukwenza into ibe iqiniso, ibingelona sanhlobo. Ngakho, siyabalekela amaphuzu aliqinisa aphathekayo. Futhi lokhu uyakubona kwenzeka igaba ngegaba kuphindelela nakulezi insuku zokuphila kwethu. Ikakhulukazi uma ngathi kule minyaka embalwa esuka kuyo mela negcwane le-COVID. Sibona amampunge eyinkoleleze eyiningi ebeyiqhumbuka. Lokho kugcine kwenza abantu abaningi belahlekelwa izimpilo zabo ngokungena sidini. Inkinga ivela ngesikhathi uma abantu abahlaniphile kakhulu abasmart befuna ukuprova into ewumuzwa abasuke befuna ukuyikholwa kungakhathalekile okuhluzekayo ngokuphathekayo kuthini khona. UJesu nokho kwesinye isimo wabeka naso isimiso ngoka John 8:31-32. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami sibili, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Sithini lesi simiso? Umele ukuqala ulazi iqiniso andukuba likukhulule. Sihlabo sami, ungawaziba amaphuzu aphathekayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma le nkulumo ikubusisa, ungayithola nge-audio ye-WhatsApp admin wethu ukulungele ukuthi akuthumele yona. Inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.